Mbona ni home. Home is the best. Nikifika uko interest. Kwa coach tushashinda kesi. Kwa exam tulipita test. Ni miracle worker. Prince of peace, king of kings. Kwa makinye ni gwiji. Akifanya nafanya tena na tena.
Amen.
Miracle worker. Miracle worker. Miracle worker. Miracle, 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 miracle.
Nilibagwa exile kwa Devon kafili kwa excited daily kwa life kwa Sonani na ma angels. Waniliteka nipopoteza vision nyuma na jeshi na said nenda mission.
Ni miracle babu unafanyaga daily. Dhambi lilipa hili niwe fresh nitakusifu maana we kwangu jalali. Kila siku hakuna kuchoka silali. Na kwenye giza naona taa na ngaa. Kila masaa nikiomba na pata na saka. Baraka zako mingi na tafta. Pendo wako huwa kama ni ndo maana. Kila masaa nitakusifu bila kuhata. Hadi siku moja na si chocha. Kwako nishapona siwezi sota. Amen. Big shout out to Swaka Production for this one. God bless. You know it's gospel time now. Yeah. Muri wa Yesu.